Alex made it.
Shwakalaka ukazi wa Maria Masepe. Diani akarwa na Maria Kakunda. Diani akarwa na Maria Kakunda. Mukoma wangu tikama, kazi rino richakuma. Kucho kwadi kuchachema, kazi riza yu kama na Jesu. Kazi riza yu kama. Jawadi jizinga putse ukama.